yamdinyamezele kusuma ndibambelela kuwe ndiyaphumelela umakhono umehluko ndimlungu siya ndimlundiyakhalaza ndimlundiyakhuthola ndimlu ndiphambi kwakho Zegowe Ndizose choba Gazo zoke zindwe Simbendi kenda zinza Ndizegowe Ndizose choba Gazo zonke zindwe Simbendi kenda Dimloko siya Dimloko yakalaza Dimloko nipitegile Dimloko Namhlanje ndize